iphupho eliqiniso onoma bangathini ngiyohlala nginawe oh my.